Yesu gwe ayita bakoye nzize nange nkoye nkusaba gontikule emigugu mpeuke umule kimanyi nti woli na umula mpeuke kimanyi nti woli na umula
mukama mpa omwoyo anungamye mu byonna mulinnina okwegomba ntukawo awawakanirwa mukama mpa omwoyo anungamye mu byonna mulinnina okwegomba ntukawo awawakanirwa
byenkola temuli kalungi nungamya nangongolole gwe yalungamya bali abedda abatume mu byonna ne bakujulira kimanyi nti woli nfune ndasi ne bakujulira kimanyi nti woli nfune ndasi
mukama mpa omwoyo anungamye mu byonna mulinnina okwegomba ntukawo awawakanirwa mukama mpa omwoyo anungamye mu byonna mulinnina okwegomba ntukawo awawakanirwa
nasoma ku Yokaana eyalina enjogera gambi naye wamukyusa era yafa muzira Petero yakwegaana n'alayirira ddala titakumanyi naye wamulungamya era yafa ajulira gwe nange njagala nkujulire
Tukawo awawakanirwa
Mukama mpa
Omwera
ngola
Mulia
lunina Uyita mchisacho Tukawo awawakanirwa
Mukama mpa Omwera ngola Mulia lunina Uyita mchisacho
Tukawo awawakanirwa Mukama mpa Omwera ngola Mulia lunina Uyita mchisacho